ngiphelele ngihlangane naye emlanjeni awangibuzi igama lami isibongo ngimtshelile
igama lami useyalazi igama lami
useyalazi
igama lami useyalazi
isibongo ngimtshelile
igama lami useyalazi igama lami
useyalazi
igama lami useyalazi
isibongo ngimtshelile
igama lami useyalazi
igama lami
useyalazi
igama lami
useyalazi
nokho ngimtshelile
igama lami useyalazi igama lami
useyalazi
igama lami useyalazi
noma ngimtshelile nangu umshado ufikile bakithi hayi bathole thungizani impahla zomshado inamba nginikile isibongo